yaliyo ndani kwenye moyo umia mechoma. Usingizi sipati kutwa kucha, nguvu sina. Nachotaka unipende kwenye moyo wangu, naomba we utawale. Usiniache mabele, natikisa pendo letu liko mbali. Siwafate washenzi, awapendi wakipata tupa mbale. Watakuacha na mengi, hivyo basi naomba we urudi nyumbani. I don't wanna lose you, baby, come for me, oh. And oh, baby, want you back into the family. Every day I want you, baby, me, I miss you, oh. Forever my mind, baby, in my memory. I don't wanna lose you, baby, come for me, oh. And oh, baby, want you back into the family.
Mvua na jua ipo kwa ajili yangu, silali tambua, na kesha peke yangu, mwandani wangu. Mwili unaugua, sindano hazitoshi kwangu. Wewe ndo dokta wangu, Mola baliki, siko rudi kwangu. Bado nakupenda bibi wangu.
Nachotaka unipende kwenye moyo wangu, naomba we utawale. Usiniache mabe, natikisa pendo letu liko mbali. Siwafate washenzi, awapendi wakipata tupa mbale. Watakuacha na mengi, hivyo basi naomba we urudi nyumbani.
I don't wanna lose you, baby, come for me, oh. And oh, baby, want you back into the family. Every day I want you, baby, me, I miss you. Forever my mind, baby, my memory.
Silali tambua, nakesha peke yangu, mwandani wangu. Mwili unaugua, sindano hazitoshi kwangu. Wendo dokta wangu, Mola baliki, siku arudi kwangu. Bado nakupenda bibi wangu, rudi kwangu.